ShankySupplier.com.
New Star Records.
Hey, enjoy kimya kimya. Hey, usitue
hizo.
Hizo, hizo, hizo.
Push, 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 push.
Mwanzo mwisho, mwanzo mwisho, mwanzo mwisho. Tue, tue, nasi yasikira. Tue, tue, changamsha mikono sawa futi mesko.
Tumasai, tumasai.
Na nikuwa ndani ya New Star Records.
Tumasai.
Virusikira. Hizo, hizo, hizo.
Hizo, hizo,
hizo.
Mwe mesko. Edogo chapu. Some go to a speedy, no turn it for speedy. Tiba come to a speedy, like you na kuya. How, 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 how? And see that the traffic I'm to a show. And for it up. Riso,
osh, 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 osh,
riso, osh,
riso,
osh,
riso.
This is my coma kino so poke. It up and dance and attack my sinas. At a siku ni kifa. It up for Kenyan bass. Riso,
tua, 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 tua.
Kuna waza kuwachu. Ya mina washa mpana rusi yupu. Mdoto na rewa rewa kune shoku. Kuna shoku. Nambade wa kurupu kiwa na ishi kigiriki. Ntuma nambade wa fik. Tuma nambade wa fik. Kuyete mara. Kutempea na idaya wa kumpe mke wa mtu. Mswadeka fumaniwa na sikia memfi. Na sikia mem. Tute. Kareta usia. Suku suku wa memchia. Mshade imu netuka usajia. Unetuka usajia. Tute. Kareta usia. Sungu sungu amemchora mshwade mwene tukausajia mwene tukausajia umalaya acha udangaji acha ufisadi acha umalaya acha udangaji acha utaperi acha utamaa acha tibia mboya acha raulevi acha ramibanki acha silamavi acha tibia mboya acha ufisadi acha uyuarushu acha utamaa acha utamaa acha lombaya acha he mido fokasi tute. Chiso meji chenka, wapo kiwancha. Tiwina soma kuzi wanafosi mikwancha. Mipaki bonko bonko, miaka albaini. Usha kuwa fasa, miaka inakwenta. Bado umepanka ila ukifika ba wanake unawapanka. Mwapanka, isa kuwa shika shanka. Acha basi maisha na porekea. Utakuja kupotea, utakuja kupotea. Utakufa kabwea, nani atakusaidia. Nani atakusaidia. Acha pompe, acha banke. Acha maa, udada uoni ya. Acha pompe, acha banke. Acha mala, ula da uoni ya. Acha pompe, acha banke. Ula da uoni ya. Emola disayo. Nukutu video, kafuturi ya macho. Tama memponsa kaya ponsa mata. Nukutu video, kafuturi ya macho. Tama memponsa kaya ponsa mata. Fiela, tute. Acha pompe wasichana watakufilis. Meza kona force, nishiki boss. Sipendu na fiki na toma na mazoe ya si attack. Ntuma na mazoe ya si attack. Acha bass tunze tuka force play. Tute. Netu kuzipata machize ta tonke. Atonke. Acha bass tunze tuka force play. Force play. Netu kuzipata machize ta tonke. Atonke. Acha bass tunze tuka force play. Force play. Netu kuzipata machize ta tonke. Atonke. Acha masya. Acha umara. Acha masya. Acha umara. Acha masya. Acha misiga. Acha bombekari. Bombekari. Wow nana kunwa bia. Acha bombekari. Bombekari. Wow nana kunwa bia. Acha bombekari. Bombekari. Maini ya na unkua. Acha bombekari.
Eba
banatano Eka song
Masai
Edo go bigja
Masai
Esile mafafa
Eka song go siyo
Kiruka dabo seven
Eka poka imani mdudu
Edo go nyankema
Eka kutimesko
Emo zaela
Eka kibaha
Eizo
Kota
Abichi nyawa
Akubali sana busa
Epsito mchama
Eka papdure ya kirimpofu
24 mambo insalani
Eizo
Eside blokeni
Emlandisi
24 ya masipongo
Kimotele
Yasani maripesa
Msanka
Echa ukapi mdori
Akinyelesi
24 mswampeshi
Akibada
Ewabonko
Kuncho
Eumari mazuna
Epanya kukodiwa
24
Emaniso
Ebigi mineri
Mpaya
Emasoni
Emamadija Musa miogo tia miogo selasin
Chunky supplier.com